Taarifa mwenzangu yamenifika kwako, we mwanamke mwenzangu, sema kupe taarifa mwenzangu, yamenifika kwako, we mwanamke mwenzangu, wanako nalalamika kila akija nyumbani, eti hujui kupika, kula kwako hatamani, kwangu kalipenda tembele, toto laini laini, shoga umenyimwa upole, tajiri wa kisirani. Na samahani, samahani, mwanzo nisikujitambulisha, mimi nani, mie ndo mke mwenzio, eke nyumba ndogo, tena nimemganda mumeo kama kichwa na kisogo. Sina ubaya,
sina ubaya na wewe,
nikichukia
unionea
bure. Sina ubaya,
sina ubaya na wewe,
kiweza kinichukia
unionea bure.
Sina ubaya,
sina ubaya na wewe,
nikichukia
unionea bure.
Nasema mnyonge mnyonge ni haki yake, mpeni mke mweza unanifaa. Squeezy kushare mabwana, no fashion kwa wanawake.
Itahidi chunga sana mweza nguhu siyachike.
Sina ubaya,
sina ubaya na
wewe, nikichukia
unionea bure.
Sina ubaya,
sina ubaya na wewe,
kiweza kinichukia
unionea bure.
Sina ubaya,
sina ubaya na wewe,
nikichukia.
Twende nache, 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 nache. Kichina, zungusha kiuno chako. We kichina, zungusha kiuno chako. Kama shepu huna, pambana nali yako. Kama huna, pambana nali yako. Nasema masha zungusha, we zungusha. Sasa wanjara zungusha, we zungusha. Adija kopa zungusha, we zungusha. Mama Dangote zungusha, we zungusha. Mama chini, eti nani sija mtaja jacheze na mimi. Na kama mzuka umepanda tuende paka chini, eti nani sija mtaja jacheze na mimi. Tuende chenga mkeni, chenga mkeni, chenga mkeni. Apo kati chenga mkeni, chenga mkeni, chenga mkeni. Na kulia chenga mkeni, chenga mkeni, chenga mkeni. Kushoto chenga mkeni, chenga mkeni, chenga mkeni. Mama tuende nache, 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 nache,
nache za Diblo one touch.
Nasema ay mama, ay mama, ay mama, ay mama,
ay.
Come mix Slicer.